Zakariya 1 verse 1. Ngenyanga ishakalombili, ngonyaka wesibili kaDariyu, izwi kaJehova lafika kuZakariya indodana kaBerekiya kaIdo umprofethi lathi, verse 2, uJehova wathukuthelela nokuthukuthelela oyihlo. Verse 3, kepha yisho wena kubo uthi, usho kanje uJehova Sebawuthi uthi, buyelani kimi, usho uJehova Sebawuthi, ngiyakubuyela kini, usho uJehova Sebawuthi. Verse 4, ningabi njengawoyihlo abaprofethi bokuqala abamemeza kubo bathi, usho kanje uJehova Sebawuthi uthi, ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Kepha kabalalelanga, kabangiqaphelanga, usho uJehova. Verse 5, oyihlo baphi na, nabaprofethi bakhona kuze kube phakade na? Verse 6, kanti amazwi ami nezimiso zami engayala ngakho izinceku zami abaprofethi akubaficanga yini oyihlo baze baphenduka bathi, njengalokho uJehova Sebawuthi ebehlosa ukwenza kithi njengezindlela zethu nemisebenzi yethu, wenze kanjalo kithina na? Verse 7, ngosuku lwamashumi amabili nane lwenyanga yeshumi nanye eyinyanga kaShebati ngonyaka wesibili kaDariyu, izwi likaJehova lafika kuZakariya indodana kaBerekiya kaIdo umprofethi lathi, verse 8, ngabona ebusuku pheka nango umuntu ekhwele ihashe elibomvu wema phakathi kwemibomvana eyayisesigodini, nasemva kwakhe kwakukhona amahashe abomvu nalufipha namhlophe. Verse 9, ngase ngithi, bayini laba? Ingelosi yayikhuluma nami yathi kimi, ngiyakukubonisa ukuthi bayini laba. Verse 10, umuntu wayemphakathi kwemibovana wathatha wathi, laba yibo Jehova bathumile ukuba bahambahambe emhlabeni. Verse 11, base bethatha bathi kuyo ingelosi kaJehova eyayimphakathi kwemibomvana, siyambambile emhlabeni, beka wonke umhlaba uhlezi uthule. Verse 12, yayisithatha ingelosi kaJehova yathi, Jehova Sebawuthi koze kube nini ungabi nasihle kulo eJerusalema nakuyo imizi yakwaJuda oyithukuthelele leminyaka engamashumi ayisikhombisa na? Verse 13, uJehova wayesephendula ingelosi eyayikhuluma kimi ngamazwi amahle, amazwi amnandi. Verse 14, yayisithi kimi ingelosi eyayikhuluma nami, memeza uthi, usho kanje uJehova Sebawuthi uthi, ngiyawukela iJerusalema neSiyoni ngokuhawukela okukhulu. Verse 15, ngentukuthele enkulu ngiyakuthukuthelela izizwe ezizinzileyo, ngokuba lapho ngithukuthelela kancane nje zandisa okubi. Verse 16, ngalokho usho kanje uJehova uthi, ngiyakubuyela eJerusalema ngomusa, indlu yami yakhiwe kulo, usho uJehova Sebawuthi, kwelule umucu wokulinganisa phezu kweJerusalema. Verse 17, phinda umemeze uthi, usho kanje uJehova Sebawuthi uthi, imizi yami siyakuchichima okuhle, uJehova abuya liduduze iSiyoni, abuya likhethe iJerusalema. Verse 18, ngase ngiphamisa amehlo ami, ngabona bheka nazo izimpondo ezine. Verse 19, ngathi kuyo ingelosi eyayikhuluma nami, ziyini lezi? Yathi kimi, lezi ziyizimpondo ezihlakazile oJuda no-Israyeli neJerusalema. Verse 20, uJehova wayesengibonisa abakhande abane bensimbi. Verse 21, ngathi laba bafike ukwenzani na? Wakhuluma wathi, lezi yazi izimpondo ezazimhlakaza uJuda ngangokuba kungabakho muntu ophakamisa ikhanda lakhe, kepha laba bafikile ukubashaya ngovalo bawise phansi izimpondo
zabe zizwe ezaziphakamisa uphondo ngezwe lakwaJuda ukuba lihlakazwe.
Zakariya 2:1. Ngapha msamehlo ami ngabona, bheka nango umuntu enentambo yokulinganisa esandleni sakhe. Verse 2. Ngathi uyangaphi? Wathi kimi ngiya ukulinganisa iJerusalema, ngibone ukuthi bungakanani ububanzi balo, bungakanani nobude balo. Verse 3. Bheka ingelosi eyayikhuluma nami yayisiphuma, nenye ingelosi yaphuma ukuyihlangabeza. Verse 4. Yathi kuyo, gijima ukhulume kulensizwa ukuthi iJerusalema liyakwakhiwa njengemizi engenazingange ngenxa yobuningi babantu nezinkomo okuphakathi kwalo. Verse 5. Kepha mina, usho Jehova, ngiyakuba lugange lomlilo kulo nxa zonke, futhi ngibe inkazimulo phakathi kwalo. Verse 6. Hey, hey, balekelani izwe lasenyakatho, usho Jehova, ngoba nginihlakazile njengemimoya yomini ezulu, usho Jehova. Verse 7. Hey, zikhulule uye Siyoni, wena ohlezi lendodakazi yaseBhabhele. Verse 8. Ngokuba usho kanje uJehova Sebaoti, ongithumile ukulanda inkazimulo yakhe ezizweni ezaziniphanga, ngokuba othinta nina uthinta inhlamvu yeso lakhe, uthi. Verse 9. Bhekani, ngiyakuqhweba ngesandla phezu kwabo babe impango eyabe bakhonza. Nazi ukuthi nginguJehova Sebaoti ongithumileyo. Verse 10. Hlabelela ngokujabula uthokoze, ndodakazi yaseSiyoni, ngoba bhekani, ngiyeza ngiyakuhlala phakathi kwakho, usho Jehova. Verse 11.
Izizwe eziningi ziyakuzihlanganisa noJehova ngalolu suku zibe ngabantu bami, ngiyakuhlala phakathi kwakho, wazi ukuthi nguJehova Sebaoti ongithumile kuwe.
Verse 12. UJehova uyakudla ifa lakwaJuda libe isabelo sakhe ezweni elingcwele, abuya akhethe iJerusalema. Verse 13. Thula inyama yonke phambi kukaJehova, ngokuba uvukile waphuma endaweni yakhe engcwele. Zakariya 3:1. Wayesengibonisa uJoshua umpristi omkhulu emphambi kwengelosi kaJehova, noSathane emngawesokunene sakhe ukumelana naye. Verse 2. UJehova wathi kuSathane, uJehova uyakukukhuza. Sathane, yebo Jehova olikhethile iJerusalema uyakukukhuza, lo akasiso isikhuni esophulwe emlilweni na. Verse 3. UJoshua wayembethe izingubo ezingcolileyo, wayemphambi kwengelosi. Verse 4. Yathatha yasho kwababemi phambi kwayo yathi, mkhumuleni izingubo ezingcolileyo. Kuyena yathi, bheka, ngidedisile kuwe ububi bakho, ngiyakwembathisa ezobukhosi. Verse 5. Ngase ngithi mababeke isigqoko esihlanzekileyo ekhanda lakhe, base bebeka isigqoko esihlanzekileyo ekhanda lakhe, bamembathisa izingubo, ingelosi kaJehova isemi khona. Verse 6. Ingelosi kaJehova yagomela kuJoshua yathi. Verse 7. Usho kanje uJehova Sebaoti uthi, uma uhamba ngezindlela zami, ugcine inkonzo yami, uyakwahlulela endlini yami, ugcine namagceke ami, ngiyakunika ukuba uhambe phakathi kwalaba abemlapha. Verse 8. Ake uzwe, Joshua, mpristo omkhulu, wena bangane bakho abahlala phambi kwakho, ngokuba bangabantu abayisibonakaliso, bhekani, ngiyakuveza inceku yami uhlumela. Verse 9. Ngokuba bheka itshe ngilibeke phambi kukaJoshua, kukhona amehlo ayisikhombisa etsheni lilodwa. Ngiyakuqopha ukuqosha kwalo, usho uJehova Sebawothi. Ngidedisele kude ububi balelozwe ngalusuku lunye. Verse 10. Ngalolo suku usho uJehova Sebawothi, niyakumema kube yilona lo mngane wakhe phansi komvini naphansi komkhiwane. Zakariya 4:1. Ingelosi yayikhuluma nami yabuye yangivusa njengomuntu evuswa ebuthongweni bakhe. Verse 2.
Yathi kimi, ubonani na? Ngathi ngibona bheka uthi lwezibani luyigolide lonke lunembizana yalo phezu kwalo, nezibani zalo ezisikhombisa zikulo. Kukhona imibhobo eyisikhombisa kuleso naleso sibani esiphezu kwalo. Verse 3. Neminqumo emibili eseceni kwalo, omunye ngawesokunene sembizana nomunye ngawesokhohlo sayo.
Verse 4. Ngathatha ngasho kuyo ingelosi eyayikhuluma nami ngathi, ziyini lezi nkosi? Verse 5. Ingelosi eyayikhuluma nami yaphendula yathi kimi, awazini ukuthi ziyini lezi? Ngathi, qha nkosi. Verse 6. Yayisithatha isho kimi ithi, lokhu kuyizwi kaJehova kaZerubabeli lokuthi, kungabi ngempi, kungabi ngamandla, kepha kube ngomoya wami kuphela, usho uJehova Sebawothi. Verse 7. Ungubani wena ntaba enkulu? Phambi kukaZerubabeli uyakuba yithafa ayakukhipha itshe liyinhloko ngokumemeza ukuthi umusa, umusa mawube kulo. Verse 8. Izwi kaJehova lafika kimi lathi. Verse 9. Izandla zikaZerubabeli zibeke isisekelo salendlu, futhi izandla zakhe ziyakuyiqeda, wazi ukuthi nguJehova Sebawothi ongithumile kini. Verse 10. Ngoba ngubani uyakudelela usuku lwezinto ezincane lapho ethokoza lamehla isikhombisa kaJehova aqalaza emhlabeni wonke ukubona umthofu wokumisa esandleni sikaZerubabeli na? Verse 11. Ngase ngithatha ngithi kuyo, iyini le minqumo emibili ngakwesokunene sothi lwezibani nangowesokhohlo salo na? Verse 12. Ngathatha ngokwesibili ngathi kuyo, ayini lawo magatsha amabili eminqumo aseceleni kwemibhobo emibili yegolide athululwa ngayo amafutha egolide na? Verse 13. Yangiphendula yathi, awazi ukuthi ayini. Ngathi, qha nkosi. Verse 14. Yayisithi lawa angabagcotshiweyo ababili abemi ngasenkosini yomhlaba wonke. Zakariya 5:1. Ngabuye ngaphakamisa amehlo ami, ngabona bheka nako umqulu wencwadi ondizayo. Verse 2. Yathi kimi, ubonani na? Ngathi ngibona umqulu wencwadi ondizayo, ubude bawo uyizingalo engamashumi amabili, nomubanzi bawo buyizingalo eziyishumi. Verse 3. Yayisithi kimi, nasi isiqalekiso esiphumela ebusweni bomhlaba wonke, ngokuba ngokusho kwaso bonke ababeya bayakunqunywa lapha, nabo bonke abafungayo bayakunqunywa lapha ngokusho kwaso. Verse 4. Ngiyakusiphumisa, usho uJehova Sebawothi, singene endlini yesela nasendlini yofunga amanga ngegama lami. Sihlale phakathi kwendlu yakhe, siqede kanye nemithi yayo namatshe ayo. Verse 5. Yayisiphuma ingelosi eyayikhuluma nami yathi kimi, ake uphakamisa amehlo akho ubone ukuthi kuyini lokhu okuphumayo. Verse 6. Ngathi, kuyini? Yathi, lokhu kuyi-efa eliphumayo. Yabuye yathi, lokhu kungububi babo ezweni lonke. Verse 7. Beka isisibekelo somthofu sasiphakamisa kwakungokwesifazane owahlala phakathi kwe-Efa. Verse 8. Yathi lokhu kungububi, wamphonsa phakathi kwe-Efa, waphonsa isisindo somthofu emlonyeni walo. Verse 9. Ngase ngiphakamisa amehlo ami ngabona, beka kwaphuma besifazane ababili, umoya usemaphikweni abo, babenamaphiko njengamaphiko kanogolantethe, baliphakamisa i-Efa emkhathini wezulu nomhlaba. Verse 10. Ngase ngithi kuye ingelosi eyayikhuluma nami, laba bayilisaphi i-Efa na? Verse 11. Yathi kimi kulakhela indlu ezweni laseShineyari, isilungisiwe liyakubekwa khona endaweni yalo. Zakariya 6 verse 1. Ngabuye ngaphakamisa amehlo ami ngabona, beka kwaphuma izinqola ezine phakathi kwezintaba ezimbili, izintaba zaziyizintaba zethusi. Verse 2. Enqoleni yokuqala kwakukhona amahashi abomvu, nasenqoleni yesibili amahashi amnyama. Verse 3. Nasenqoleni yesithathu amahashi amhlophe, nasenqoleni yesine amahashi anala alufipha. Verse 4. Ngase ngithatha ngithi kuyo ingelosi eyayikhuluma nami, ayini lana nkosi? Verse 5.
Ingelosi yaphendula yathi kimi, lana ayimimoya yomine ezulu ephuma ekumeni phambi kwenkosi yomhlaba wonke. Verse 6. Enamahashi amnyama ephumela ezweni lasenyakatho, amhlophe ayawalandela, anala aphumela ezweni laseningizimu.
Verse 7. Alufipha aphuma afuna ukuhambahamba emhlabeni, yathi hambani nihambahambe emhlabeni, ayesehambahamba emhlabeni. Verse 8. Yayisimemeza kimi, yakhuluma kimi yathi, beka aphumela ezweni lasenyakatho, ayakuthulisa umoya wami ezweni lasenyakatho. Verse 9. Lase lifika izwi kaJehova lathi, verse 10. Yamukela kubathunjwa kuHelidayi nakuThobhiya nakuJedaya izipho, uhambe wena ngalona lolo suku ungene endlini kaJosiya indodana kaZefaniya lapho befike khona bevela eBhabhele. Verse 11. Lapho amukele isiliva negolide, yenza umqhele ubeke ekhanda likaJoshua indodana kaJehosadaki umpristi omkhulu. Verse 12. Usho kuye uthi, usho kanje uJehova Sebaothi uthi, beka kukhona indoda egama layo linguhlumela, uyakumila endaweni yakhe, akhe ithempeli kaJehova. Verse 13. Yebo, yena uyakulakha ithempeli kaJehova, athwale ubukhosi, ahlale abuse esihlalweni sakhe sobukhosi, kube khona nompriesti esihlalweni sakhe sobukhosi, kube khona ukululekana ngokuthula phakathi kwabo bobabili. Verse 14. Imiqhele yakuba isikhumbuzo sikaHelemi nesikaThobhiya nesikaJedaya nesikaHeni indodana kaZefaniya ethempelini likaJehova. Verse 15.
Abakude bayakufika bakhe ithempeli kaJehova. Nazi ukuthi nguJehova Sebaothi ongithumile kini. Kuyakwenzeka uma nilalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wenu.
Zakariya 7 verse 1. Kwathi ngonyaka wesine wenkosi uDariyu, izwi likaJehova lafika kuZakariya ngolwesine lwenyanga eyishagalolunye ekaKisilevi. Verse 2. Ibhetela lithume oSaraseri noRegemi Meleke namadoda abo kunxusa uJehova. Verse 3. Nokukhuluma kubapristi abasendlini kaJehova Sebaothi nakubaprofethi ngokuthi, ngikhale ngenyanga yesihlanu ngizile njengalokho ngenzile leminyaka eminingi na. Verse 4. Lase lifika izwi kaJehova Sebaothi kimi lathi. Verse 5. Khuluma kubo bonke abantu bezwe nakuba abapriesti uthi, ekuzileni kwenu nasekulileni ngenyanga yesihlanu nangayesikhombisa leminyaka engamashumi ayisikhombisa, nangizilela nokungizilela mina na. Verse 6. Lapho nidlala nalapho niphuzayo anizidleli niziphuzela nina na. Verse 7. Akusola amazwi uJehova amemezayo ngesandla sabaprofethi bokuqala lapho iJerusalema lalakhiwe lisabusa nalapho imizi yalo nxa zonke zalo nelaseningizimu nehlanze kwakwakhiwe na. Verse 8. Izwi likaJehova lafika kuZakhariya lathi. Verse 9. Washo kanje uJehova Sebaothi wathi, yahlulelani zahlulelo eziqinisileyo, nenze umusa nobubele kube yilona lo kumfowabo. Verse 10. Ningacindezeli abafelokazi nezintandane nabafokazi nabampofu, kungabi ngoceba okubi ngumfowabo enhliziyweni yakhe. Verse 11. Kepha bala ukulalela, baphekula ihlombe benza izindlebe zabo zababuthuntu ukuba bangezwa. Verse 12. Benza izinhliziyo zabo zaba yidayimani, funa bezwe umthetho namazwi ayewathume uJehova Sebaothi ngomoya wakhe, ngesandla sabaprofethi bokuqala. Ngalokho kwavela intukuthelo enkulu ivela kuJehova Sebaothi. Verse 13. Kwathi njengalokhu wamemeza bona bengezwanga, kanjalo usho uJehova Sebaothi bakumemeza bona ngingezwa mina. Verse 14. Ngiyakubahlakazela phakathi kwezizwe zonke abangazazanga, izwe selichithekile emva kwabo, ukuze kungabikho muntu odlulayo nobuyayo, ngoba benza izwe lihle laba incithakalo. Zakhariya 8 verse 1. Izwi likaJehova Sebaothi lafika lathi. Verse 2. Usho kanje uJehova Sebaothi uthi, ngihawukela iJerusalema ngokuhawukela okukhulu. Yebo, ngilihawukela ngokufutheka okukhulu. Verse 3. Usho kanje uJehova uthi, ngiyakubuyela eSiyoni, ngihlale phakathi kweJerusalema. IJerusalema liyakuthiwa umuzi weqiniso, nentaba kaJehova Sebaothi, intaba engcwele. Verse 4. Usho kanje uJehova Sebaothi uthi, kuseza kuhlala amaxhegu nezalukwazi ezidaladini zaseJerusalema, yiloo nalowo abe nodondo lwesandleni sakhe ngenxa yobuningi bezinsuku zakhe. Verse 5. Izidaladi zasemzini ziyakugcwala abafana namantombazana bedlala ezidaladini zawo. Verse 6. Usho kanje uJehova Sebaothi uthi, uma kuyisimangaliso emehlweni ensali yalaba bantu ngalezo zinsuku, kuyakuba isimangaliso emehlweni ami na, usho uJehova Sebaothi. Verse 7. Usho kanje uJehova Sebaothi uthi, bekani, ngiyakusindisa abantu bami ezweni lasempumalanga nasezweni lasentshonalanga. Verse 8. Ngibambise bakhe phakathi kweJerusalema babe ngabantu bami, mina ngibe uNkulunkulu wabo ngeqiniso nangokulunga.
Verse 9. Usho kanje uJehova Sebaothi uthi, maziqine izandla zenu, nina enizwa kulezi nsuku la amazwi avela emlonyeni wabaprofethi ababekhona mhla sibekwa isisekelo sendlu kaJehova Sebaothi ithempeli ukuba yakhiwe.
Verse 10. Ngoba ngaphambi kwalezo zinsuku kwakungekho nkokhelo yomuntu nanzuzo yenkomo, nakophumayo nakongenayo kwakungekho ukuthula ngenxa yesitha, ngokuba ngakhulula bonke abantu kwaba yilona lo wamelana nomfowabo. Verse 11. kepha angisayukuba njalo kuyo insala lababantu njengasezinsukwini zakuqala, usho Jehova Sibawothi. Verse 12. Ngoba kuyakuba khona imbewu yokuthula, umvini uyakuthela izithelo zawo, umhlabathi uveze ukudla kwawo, amazulu anika amazolo awo, ngenze ukuba insala lababantu idle ifa lazo zonke lezi zinto. Verse 13. Kuyakuthi njengalokho wawuyisiqalekiso phakathi kwabezizwe, wena ndlu yakwaJuda nawe ndlu yakwa-Israyeli, kanjalo nginisindise nibe isibusiso ningesabi, kepha masiqine izandla zenu. Verse 14. Ngokuba usho kanje uJehova Sibawothi uthi, njengalokho ngahlosa ukwenza okubi kini lapho yihlo bebengithukuthelisa, usho uJehova Sibawothi, ngingazisolanga. Verse 15. Kanjalo ngibuye ngahlosa kulezinsuku kwenzela iJerusalema nendlu yakwaJuda okuhle, ningesabi. Verse 16. Yilezi zinto eniyakuzenza, khulumani iqiniso kube lona lo nomfowabo, nahlulele zahlulelo zeqiniso nezokuthula emasangweni enu. Verse 17. Ningacebi okubi ezinhlizweni zenu, kube yilona lo ngumakhelwane wakhe, ningathandi izifungo zamanga, ngoba lezo zinto yilezo engizizondayo, usho uJehova. Verse 18. Izwi likaJehova Sibawothi lafika kimi lathi. Verse 19. Usho kanje uJehova Sibawothi uthi, ukuzila kwenyanga yesine, nokuzila kwesihlanu, nokuzila kwesikhombisa, nokuzila kweshumi kuyakuba ngokujabula nokuthokoza, nemikhosi emihle kuyo indlu yakwaJuda, thandani iqiniso nokuthula. Verse 20. Usho kanje uJehova Sibawothi uthi, kuseza kufika izizwe nabakhe emizini emningi. Verse 21. Bahamba bakhileyo komunye baye komunye bathi, masiye impela ukunxusa ebusweni bukaJehova, simfune uJehova Sibawothi, nami ngiyakuhamba. Verse 22. Kuyakufika abantu abaningi nezizwe ezinamandla ukufuna uJehova Sibawothi eJerusalema nokunxusa ebusweni bukaJehova.
Verse 23. Usho kanje uJehova Sibawothi uthi, ngalezo zinsuku amadoda ayishumi azo zonke izilimi zabezizwe ayakubamba umphetho womuntu wakwaJuda ngokuthi, siyakuhamba nani ngokuba sizwile ukuthi uNkulunkulu unani.
Zakariya 9 verse 1. Isiprofetho sezwi likaJehova phezu kwezwi lakaHadiraki, nalo iDamaseku liyakuba yindawo yokuhlala kwaso, ngokuba uJehova uneso kubantu, ikakhulu kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli. Verse 2. Kanye neHamati elikhawula kulo, neTire, neSidoni ngokuba kuhlakaniphile kakhulu.
Verse 3. Ithire lazakhela inqaba, lanqwabela isiliva njengothuli, negolide elicwengekileyo njengodaka lwasezitaladini.
Verse 4. Bheka inkosi iyakulaphuca iphonse imfuyo yalo elwandle, lona lidliwe ngumlilo.
Verse 5. I-Ashikeloni liyakukubona lesabe, negaza futhi, bese lithuthumela kakhulu kanye ne-Ikroni, ngokuba ukwethemba kwalo kuyakujabha, inkosi yakubhubha egaza, ne-Ashikeloni aliyukuhlalwa.
Verse 6. E-Ashidodi kuyakuhlala umntwana wesihlahla, ngiyakunquma ukuziphakamisa kwamaFilisti. Verse 7. Ngiyakukhipha igazi labo emlonyeni wabo, nezinengiso zabo phakathi kwamazinyo abo, nabo qobo babe yinsali kuNkulunkulu wethu, babe ngababusi kwaJuda, nase-Ikroni njengamaJebusi. Verse 8. Ngiyakumisa ngibe yinqaba yendlu yami, ukuze ungabikho odlulayo nobuyayo, akusayi kudlula mcindezeli kubo, ngoba sengibonile ngawo amehlo.
Verse 9.
Thokoza kakhulu ndodakazi yaseSiyoni. Jabula nokujabula ndodakazi yaseJerusalema. Bheka inkosi yakho iza kuwe. Ilungile inensindiso. Ithobekile ikhwele imbongolo ithole inkonyane imbungulukazi. Verse 10. Ngiyakunquma inqola kwaEfrayimi nehashe Jerusalema. Nomtsalo okulwa uyakunqunywa. Iyakukhuluma ukuthula kwabezizwe. Nokubusa kwayo kuyakusukela elwandle kuze kufike elwandle. Kusukela emfuleni kuze kufike emajukujukwini omhlaba. Verse 11. Nawe ngenxa yegazi esivumelane sakho, ngikhiphile iziboshwa zakho emgodini okungekho kuwo amanzi. Verse 12. Buyelani enqabeni ziboshwa esezinethemba, namuhla ngiyanitshela ukuthi ngiyakubuyisela kini okuphindwe kabili. Verse 13. Ngokuba ngizigobela uJuda njengomtsalo, ngibeka u-Efrayimi kuwo, ngivusela amadodana akho Siyoni, kumadodana akho Javan, ngikwenze inkemba yeqhawe. Verse 14. UJehova besebonakala phezu kwabo, umcibisholo wakhe uphume njengonyazi. Inkosi uJehova iyakubetha icilongo, ihambe ngezivunguvungu zaseningizimu. Verse 15. UJehova Sebaothi uyakubavikela, badle banyathele phansi amatshe endwayimane, bayakuphuza igazi labo njengewayini, bagcwale njengemkhele nanjengamagumbi e-altare. Verse 16. UJehova uNkulunkulu wabo uyakubasindisa lolo suku njengomhlambo wabantu bakhe, ngokuba bangamatshe omqhele abengezelayo phezu kwezwe lakhe.
Verse 17. Yeka ubuhle balo, yeka ukubukeka kwalo, amabele abo ayakuhlumisa izinsizwa zalo, niwayini elisha izintombi zalo.
Zakariya 10 verse 1. Celani kuJehova imvula ngesikhathi semvula yamumva. UJehova wenza imbani, abesebanika izihlambi zemvula, ilona lo aphiwe utshani ezweni lakhe. Verse 2. Ngokuba amaterafi akhulumile okuyize, nababhuli babone okungamanga, bakhuluma amaphupho angelutho, baduduza ngeze, ngalokho basuka njengezimvu, bathotshiswe, ngoba kungekho umalusi. Verse 3. Intukuthelo yami vuthela belusi, ngiyakujezisa izimpongo, ngokuba uJehova Sebaothi uyakuhambela umhlambi wakhe, indlu yakwaJuda, abenze babe njengehashi elinobukhosi ekulweni. Verse 4. Kuyena kuyakuphuma itshe legumbi, kuyena isikhonkwane, kuyena umtsalo wempi, kuyena bonke ababusi kanye kanye. Verse 5. Bayakuba njengamaqhawe anyathela udaka esidaladini ekulweni, bayakulwa ngokuba uJehova unabo, nezinkwezi zamahashi ziyakujabha. Verse 6. Ngiyakuqinisa indlu yakwaJuda, ngisindise indlu yakwaJosefa, ngibabuyise ngokuba nginomusa kubo, babe kungathi angizange ngibalahle, ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wabo, ngiyakubezwa. Verse 7. U-Efrayimi uyakuba njengeqhawe, inhliziyo yabo yakuthokoza njengangewayini, abantwana babo yakukubona bathokoze, inhliziyo yabo yakujabula kuJehova. Verse 8. Ngiyakubahlabela ikhwelo, ngibabuthe, ngokuba ngibahlengile, bayakwanda njengalokho kade banda. Verse 9. Nalapho ngibahlwanyela phakathi kwabantu, baya kungikhumbula ezindaweni ezikude, baphile kanye nabantwana babo, babuye. Verse 10. Ngiyakubabuyisa ezweni laseGibhithe, ngibabuthe Asiriya, ngibangenise ezweni lakwaGileyadi naseLibanoni, abayukutholelwa indawo. Verse 11. Baya kudabula elwandle lokuhlupheka, kushaywe amaza olwandle nezinto zonke zenayile ziyakoma kwehliso kuziphakamisa kweAsiriya isuke intonga yaseGibhithe. Verse 12. Ngiyakubaqinisa kuJehova bahambe egameni lakhe, usho uJehova. Zakariya 11 verse 1. Vula iminyango yakho Libanoni ukuba umlilo udle imsedari yakho. Verse 2. Hewula msayipuresi ngokuba umsedari uyawa, ngokuba emihle iyachithwa. Hewulani nama-oki aseBhashani ngokuba ihlathi elingenakudatshulwa liyawa. Verse 3. Izwi lokukhala kwabelusi ngokuba udumo lwabo liyachithwa. Izwi lokubhonga kwamabhongo ezingonyama ngokuba ubuhle beJodane buyaqothulwa. Verse 4. Usho kanje uJehova uNkulunkulu wami uthi, yalusa izimvu zokuhlatshwa.
Verse 5. Ezibathengi bazo bazihlaba bengazithwesi icala bona kodwa, nezibathengisi bazo bathi makabonge uJehova ukuba ngiceba njalo, nezibelusi bazo bangazihawukeli.
Verse 6. Ngokuba ngisayukubahawukela abakhileyo ezweni, usho uJehova, kepha phela ngiyakunikela abantu kube yilowo nalowo esandleni somakhelwane wakhe nasesandleni senkosi yakhe. Bona bayakushaya izwe labo, kepha ngiyukubophula esandleni sabo. Verse 7. Ngase ngalusa izimvu zokuhlatshwa, izimvu ezihluphekayo, ngazithathela izitonga ezimbili, enye ngayibiza ngokuthi umusa, nenye ngayibiza ukuthi uzibopho, ngalusa-ke izimvu. Verse 8. Ngabanquma belusi bobathathu ngenyanga yinye, kuba umphefumulo wami wadinwa yibo, nganengwa ngumphefumulo wabo. Verse 9. Ngase ngithi, angisayi kunalusa, efayo mayife, eyakuchithwa mayichithwe, neziseleyo mazidle kube yileyo naleyo inyama yenye.
Verse 10. Ngase ngithatha induku yami umusa ngayinqamula ukuze ngaphule isivumelwano sami engangisenzile nabantu bonke. Verse 11. Saphula ngalona lolu suku bese zazi izimvu ezihluphekayo ezangilalela ukuthi kwakuyizwi likaJehova. Verse 12. Ngase ngithi kuzo, uma kukuhle emehlweni enu, ngipheni inkokhelo yami, kepha uma kungenjalo yikani. Zase zilinganisela inkokhelo yami izinhlamvu engamashumi amathathu zesiliva. Verse 13. Wathi kimi uJehova, ziphonse kumbumbi inani elikhulu engilinganisiwe nalo yibo. Ngazamukela izinhlamvu engamashumi amathathu zesiliva, ngaziphonsa kumbumbi endlini kaJehova.
Verse 14. Ngase nginqamula intonga yami yesibili, uzibopho ukuba ngaphule ubuzalwane phakathi kukaJuda no-Israyeli. Verse 15. UJehova wayesethi kimi, zithathele izikhali zomalusi oyisiwula.
Verse 16. Ngokuba bheka, ngiyakuvusa umalusi ezweni ongayukuhambela ezilahlekileyo, angafuni ezihlakazekileyo, angazilaphi ezaphukileyo, angaboneleli eziphilayo, kepha adle inyama yezikhulupheleyo, adwebule izinselo zazo.
Verse 17. Maye kumaluso yisula oshiya izimvu, inkembe yakuba sengalweni yakhe, nasesweni lakhe lokunene, ingalo yakhe yakubuna nokubuna, neso lakhe lokunene liyakufiphala nokufiphala. Zakariya 12 verse 1.
Isiprofeto. Izwi likaJehova ngo-Israyeli. UJehova wena kamazulu wabeka isisekelo somhlaba, wabumba umoya womuntu phakathi kwakhe uthi.
Verse 2. Bheka, ngiyakwenza iJerusalema libe indebe yokutengezela kubo bonke abantu nxa zonke, nakulo iJuda ekuvinjezelweni kweJerusalema. Verse 3. Kuyakuthi alolo suku ngenze iJerusalema libe yitshe elisindayo kuzo zonke izizwe, Zonke zithwesa lona ziyakusikwa nokusikwa. Zonke izizwe zomhlaba ziyakulihlanganyela. Verse 4. Ngalolo suku usho Jehova, ngiyawushaya wonke amahashi ngokucwaneka nezinkwele zawo ngobuhlanya. Ngiyakuvula amehlo ami phezu kwendlu yakwaJuda, ngishaye wonke amahashi abezizwe ngumpumputhe. Verse 5. Ababusi bakwaJuda bayakusho ezinhlizweni zabo ukuthi, abakhile eJerusalema bangamandla ami kuJehova Sebaothi uNkulunkulu wabo. Verse 6.
Ngalolo suku ngiyakwenza ababusi bakwaJuda babe ngumcengezi womlilo phakathi kwemithi nobhaqa lomlilo phakathi kwezithungu. Bayakuqeda bonke abantu nxazonga kwesokunene nangakwesokhohlo iJerusalema libe lisahlala endaweni yalo eJerusalema.
Verse 7. UJehova uyakusindisa amatenda kwaJuda kuqala ukuze udumo lwendlu yakwaDavide nodumo lwabakhile eJerusalema lungakhuliswa phezu kukaJuda. Verse 8. Ngalolo suku uJehova uyakulondoloza abakhile eJerusalema. Okhubekayo phakathi kwabo ngalolo suku uyakuba njengoDavide, indlu kaDavide ibe njengoNkulunkulu, njengengelosi kaJehova ngaphambi kwabo. Verse 9. Kuyakuthi ngalolo suku ngifuna ukuchitha bonke abezizwe abahlasela iJerusalema. Verse 10. Ngiyakuthulela phezu kwendlu kaDavide naphezu kwabakhile eJerusalema umoya womusa nokunxusa. Bambheka bamgwazileyo, bamlilele njengokulilela ozelwe yedwa, babe nomunyu ngaye njengonomunyu ngezibulo lakhe. Verse 11. Ngalolo suku yakuba khona ukulila okukhulu eJerusalema njengokulila kweHadadi Rimoni esigodini saseMigedoni.
Verse 12. Izwe liyakulila imindeni ngemindeni ngokwayo, umndeni wendlu yakwaDavide ngokwawo nabesifazane bawo ngokwabo, umndeni wendlu yakwaNathani ngokwawo nabesifazane bawo ngokwabo.
Verse 13. Umndeni wendlu yakaLevi ngokwawo nabesifazane bawo ngokwabo, umndeni kaShimeyi ngokwawo nabesifazane bawo ngokwabo. Verse 14. Nayo yonke imindeni eseleyo, imindeni ngemindeni ngokwayo nabesifazane bayo ngokwabo. Zakariya 13 verse 1. Ngalolo suku yakuba khona umthombo ovulelwa izono nokungcola kwendlu kaDavide nabakhileyo eJerusalema. Verse 2. Kuyakuthi ngalolo suku usho Jehova Sebaothi, nginquma amagama ezithombe ezweni zingabe zisakhunjulwa, ngidlulisa abaprofethi nawomoya abangcolileyo ezweni. Verse 3. Kuyakuthi uma kusaprofetha umuntu, uyise nonina bamzalayo basho kuye ukuthi awuyukuphila ngoba ukhuluma amanga egameni kaJehova, uyise nonina bamzalayo bamgwaze esaprofetha.
Verse 4. Kuyakuthi ngalolo suku abaprofethi babe namahloni, kube yilowo nalowo ngombono wakhe ekuprofetheni kwakhe, bangembathi ingubo yoboya ukuyokhohlisa.
Verse 5. Kepha uyakuthi angisiye umprofethi, ngingumlimi omhlabathi ngoba umuntu wangithenga ebusheni bami. Verse 6. Uma sekuthiwa kuye, iyini leyo mivimbo esezandleni zakho na? Uyakuthi engasha ngayo endlini yabathandiweyo bami. Verse 7. Vuka Nkemba, uvukele umalusi wami, uvukele umuntu ongumngane wami, usho Jehova Sebaothi. Shaya umalusi, zize zihlakazeke izimvu, bese ngiphendulela abancane isandla sami. Verse 8. Kuyakuthi ezweni lonke, usho Jehova, kunqunywe izingxenye ezimbili kulo zibhubhe, kusale esithathu kulo. Verse 9. Ngiyakungenisa ingxenye esithathu emlilweni, ngibacwengisise njengokucwengisiswa kwesiliva, ngibavivinye njengokuvivinywa kwegolide. Bayakubiza igama lami, ngibaphendule ngithi bangabantu bami, basebethi uJehova unguNkulunkulu wami. Zakariya 14:1. Bheka luyeza usuku kaJehova lapho impango yakho yakwahlukaniswa phakathi kwakho. Verse 2. Ngiyakubuthela eJerusalema bonke bezizwe ukuba balwe nalo, umuzi yakuthathwa, izindlu ziphangwe, kuphoqwe abesifazane, ingxenye yomuzi yakumuka iye ekuthunjweni, kepha abantu abaseleyo abayikunqunywa emzini. Verse 3. UJehova yakuphuma alwe nalabo bezizwe njengasosukwini lwempi yakhe ngosuku lokulwa. Verse 4. Izinyawo zakhe ziyakuma ngalolo suku entabeni yemnqumo ephambi kweJerusalema ngasempumalanga. Intaba yemnqumo iqhekezeke phakathi ngasempumalanga nangesentshonalanga. Kube isigodi esikhulu kakhulu. Ingxenye yentaba iyakuqhekezekela ngasenyakatho nengxenye ngaseningizimu. Verse 5. Niyakubalekela esigodini sezintaba zami, ngoba isigodi sezintaba siyakufinyelela e-Aseri. Yebo, nakubalekela njengalokho nabaleka ukuzamazama komhlaba ngesuku uZiya inkosi yakwaJuda, lapho kuzakufika uJehova uNkulunkulu wami nabo bonke abangcwele kanye naye. Verse 6.
Kuyakuthi ngalolo suku kungabikho ukukhanya, amakhaza nesithathwa kuphela. Verse 7. Kuyakuba lusuku ngokwalo olwaziwa nguJehova, kungabi mini, kungabi ngobusuku, kepha kube ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa.
Verse 8. Kuyakuthi ngalolo suku kuphuma amanzi aphilayo eJerusalema, ingxenye yawo ngaselwandle lwasempumalanga, ingxenye yawo ngaselwandle lwasentshonalanga, kube sehlobo nasebusika. Verse 9. UJehova yakuba inkosi emhlabeni wonke ngalolo suku, uJehova yakuba muye negama lakhe libe linye.
Verse 10. Lonke izwe liyakuphenduka ithafa, kusukela eGeba kuze kube seRimoni. Ngaseningizimu kwaseJerusalema liyakuphakanyiswa, lihlale endaweni yalo kusukela esangweni likaBenjamini kuze kube sendaweni yesango lakuqala, kuze kube sesangweni lasegumbini, kusukela emphoshongweni kaHananeli kuze kube sesikhanweni sewayini senkosi.
Verse 11. Kuyakuhlalwa kulo kungabe kusaba kho isiqalekiso, kepha iJerusalema liyakuhlala ngokulondeka. Verse 12. Yikho kuyakuba ngokushaya uJehova ayakushaya ngakho bonke abantu abalwe neJerusalema. Inyama yabo iyakudleka besemngezinyawo zabo, namehlo abo ayakuphelela ezikhoxeni zawo, ulwimi lwabo ludleke emlonyeni wabo. Verse 13. Kuyakuthi ngalolo suku kube phakathi kwabo isidumo esikhulu esivela kuJehova, babambe kube yilona lowo isandla somakhelwane wakhe, isandla sakhe sivukele isandla somakhelwane wakhe. Verse 14. NoJuda uyakulwa eJerusalema, kubuthwe ingcebo yazo zonke izizwe ezungezileyo, igolide nesiliva nezambatho kube kuningi kakhulu. Verse 15. Kuyakuba njalo ukushaya kwamahashi neminyuzi namakamela nezimbongolo nazo zonke izilwane okuyakuba khona kulawo makamu njengalokho kushaywa.
Verse 16. Kuyakuthi bonke abaseleyo ezizweni zonke ezazilifikela eJerusalema bakhuphuka eminyaka ngeminyaka ukukhuleka enkosini uJehova Sebawuti nokugubha umkhosi wamadokodo.
Verse 17. Kuyakuthi abangakhuphuka emndenini omhlaba eJerusalema ukukhuleka enkosini uJehova Sebawuthi phezu kwabo kungabi yimvula.
Verse 18. Uma umndeni waseGibhithe ungakhuphuka uzofike, ayikuba naphezu kwawo, kepha kuyakuba khona ukushaywa uJehova ayakushaya ngakho izizwe ezingakhuphuka ukugubha umkhosi wamadokodo.
Verse 19. Lokhu kuyakuba isijeziso seGibhithe nesijeziso sazo zonke izizwe ezingakhuphuka ukugubha umkhosi wamadokodo. Verse 20. Ngalolo suku kuyakulotshwa ezikhenkcezweni zamahashi ukuthi zahlukaniswe elwe uJehova, amakhanzi asendlini kaJehova abe njengemkhele phambi kwe-altare. Verse 21. Onke amakhanzi eJerusalema nakwaJuda ayakwahlukaniselwa uJehova Sebaothi, bonke abahlabayo bayakufika bathathe kuwo, bapheke kuwo kungabe kusabakho mthengisi ngalolo suku endlini kaJehova Sebaothi.